Abahlali baseAlfred Nzo District Municipality baphila phansi kwemeko ezibucayi apho amalungelo wabo engajongelwa ngantweni ngomasipala kuba bengena amanzi. Namhlanje siyiDemocratic Alliance sesahamba sayophiketha phambi kwe-ofisi kaMayor eMount Elif District Offices zikamasipala waseAlfred Nzo. Emva kokuba ndihambe ndaya kwilali ne-wards ezingaphezulu ko-11 ndisenza i-inspection yentobana akhona na amanzi and abantu baphila njani. Ndafumaniseka into yobana amanzi nee-toilets ezikhoyo kulaa ndawo are non-existent. Ndafumaniseka into yobana iitepu zomile, abantu bakha amanzi emlanjeni, besikha amanzi nabantu abahlamba iwashing, besikha amanzi neegusha neenkomo namahashi abasela aselayo pha aphinde afele kwapha. Ndinika umeya ke imemorandum, ndamnika iintsuku eziyi-14 into yobana makaze ne-solution yento yobana uzawukwenza ntoni nakwezilali ndiye kuzo usolva le crisis. Kwaye ne-South African Human Rights Commission indiphendulile yathi izawuinvestigeyitha le ndaba yamanzi yase-Alfred Nzo District Municipality. Ndagqibelisa ngothumela imibuzo kuminista we-water and sanitation kwaye nokhokta epalamente nasebhisho legislature. Siyaqonda ke into yobana ikhona into azawukwenzeka.